نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم موبينو وبنغا وضو ثواب زمن منتعما بيزا أغشت وضو أغبنغا وضو مفندو يو يامبا وضو ديشيلي سجما شيمو أغنو أغنو سيدنا عثمان رضي الله عنه أبو سيمبا كوتي Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adat amene angachite udhu ndipo na uchita udhu wankachitidwe kabwino kwa mbili mashimo ake angunu angono amafufutidwa ndipo amatsukidwa kuchokela mtupi mwake mpaka na amagwa mashimo akewo kudzela munsonga za zikhadabo fundo ya chiwili Udhu zapangitsa ziwalo zochitila udhuwo kuti ziwale ndi nuru kuwala kwapadera pa tsiku la kiyama pa tsiku la chiweruzo. Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam tsiku lina adalowa pa manda ena ake ndipo adawerenga dua iyi. Assalamu alaikum daru qaumin mu'minin. Wa inna insha Allah bikum lahiqun ntendelo kale kwa inu anthu okhulupirira amene mwagonekedwa mmanda ndipo ife Allah tabaraka wa taala gafuna tikumana nanu kusachedwa kenaka mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adat ndikukumba tikadakumana nda abale athu Masahaba radhiyallahu anhum adafunsa kodi feyo sabale anu o mtumiki sallallahu alayhi wa sallam mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adaya ankanati ndino opunzila anga ndino apa mwamba kwambiri kuposa umma wonse ndino abale anga ndiponso mwadalitsika pokhala onditsatira abale ndiawo omwe sadabwele padziko pano Sana babwe azabwela ine ndikadzamwalira masahaba radhiyallahu anhum adafunsanso ontumiki sallallahu alayhi wasallam mudzawazi ndikira bwanji okutsatirani anu omwe azabwela ino kulibe tumiki sallallahu alayhi wasallam adaya ankanati ngati munthu ali ndi akavalo kapena kuti mahashi akuda oyera pachivumi ndi mmiendo Ndipo asakanikilana ndakavalo ndi mahashi ena omwe ndi akuda mopanda mtundu winanso kodi mwini wake zingamvute kwazi ndikila mahashi ake masahaba radhiyallahu anhum adaya ankanati ndithudi adzawazindikira mtumiki sallallahu alayhi wasallam adaya ankanati Adzabwela pa tsiku la kiyama zipumi ndi ziwalo zawo zina zilizowala ndi nuru yapadera chifukwa cha udhu omwe ankachita akafuna kuswali. Chizindikiro chimenechi ndi chomwe chidzandizindikiritse iwowo. Ndipo ndidzawapatsa madzi kuti amwe pa mtsinje omwe dzina lake ndi Kauthar pamene tidzakumane pa tsiku lomaliza. Mfundo ya chitatu. Kukhala ndi udhu nthawi zonse ndi chizindikiro cha iman chizindikiro cha chikhulupiriro choonadi sayyiduna thauban radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adat yesetsani kukhala wokhanzikika pachina chilichonse ngakhale mutakhala kuti simungakwaniritse chilichonse ndipo zindikirani kuti ibada imene ili ndi malipiro ambiri ndi swala ndipo kusamalitsa udhu ndi chizindikiro cha msilamu weniweni kupanga udhu moyenera ndi mosamalitsa ndi kukhala ndi udhu nthawi zonse ndi chizindikiro choti ndiwe msilamu weniweni mfundo ya chinayi munthu amene angamwalire ali ndi udhu amadalitsika ndi imfa ya shahidi shahidi ni munthu yemwe wafela kunkhondo ya Allahu tabaraka wa taala sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akunena kuti Tumiki sallallahu alayhi wa sallam adat o mwana wanga wokondedwa ngati ungakwanitse kukhala ndi udhu nthawi zonse tatelo chifukwa choti munthu yemwe angamwalire ali ndi udhu Ama igilo ngulu la mashahidi kabina uti antuo fela kumkondo. Mfundo ya jisanu. Muntu amene amapanga udhu onse amaziteteza kwa shetani monga mene asilikali ya jisilamu omwe akulondera malila ya dziko la jisilamu pofuna kuteteza asilamu kwa adani ya jisilamu. Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam tsiku lina lake adawafunsa ophunzira ake radhiyallahu anhum kuti kodi ndisakuuzeni za ntchito yabwino imene mukaishita Allahu tabaraka wa taala adzafufuta mashimo anu ndikukupatsani ulemelelo wapamwamba. Masahaba radhiyallahu anhum adaya ankanati chonde tuuzeni o mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati kupanga udhu onse mokwanira bwino munthawi zokweteka mwachitsazo ndi nthawi yozizira ukapanga madzi ukapanga udhu pogwiritsa ntchito madzi ozizira komanso kuyenda popita kumzikiti kukapemphera ndi kudikira swala yotsatira pamene mwamaliza kuswali ntchito zimafanana ndi awo amene akulondera malire a chisilamu kwa adani. Kudzera mukuchita zimenezi munthuyo amakhala akudziteteza kuzoyipa za chilakolako cha mtima wake komanso shaitani. Ngati mmene anthu olondera malire a chisilamu amakhala kuti akuteteza asilamu kwa adani a chisilamu.